saraakiisha ciidamada dawladda ee gobolka Baay ayaa sheegay in tirada ka tirsan maleeshiyadka Al-Shabaab ay ku dileen howlgallo ay ka sameeyeen agagaarka degmada Diinsoor ee gobolka Baay. Dagaalka ayaa saraakiishu sheegeen inuu ka dhacay meel u jirta 11 kilomitir magaalada Diinsoor. Wariyaha VOA uga soo warrama gobolka Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray Baydhabo.
Iskahorimaadyada oo u dhexeeyay ciidamada Koonfur Galbeed AMISOM iyo kuwa dowladda federaalk oo isku dhinac ah iyo kooxda Al-Shabaab ayaa waxay ka dhaceen 48 saac ugu dambeeyay dowladka degmada Diinsoor ee gobolka Baay. Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray dhinacyada ku dagaalamay dowladka degmada Diinsoor kadib markii ciidamada isgarabsanaya ay weerar ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan deegaano ku dhowdhow degmada Diinsoor oo ay duulaan ka soo qaadi jireen kooxda Al-Shabaab. Guddoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaam Siidow ayaa isna sheegay weerarka ciidamada ay qaadeen inay uga hortagayeen dhibaatooyin kooxda Al-Shabaab ay ku hayeen shacabka degmada Diinsoor iyo deegaano hoos yimaada.
Ayaa u baxnay subaxdii ciidamada milatariga iyo kuwa Koonfur Galbeed dagaal subaxdii socday. Alxamdulilah, guul badan ayaan ku gaarnay. Waxaa garabna ka helnay ciidamada AMISOM oo degan degmada Diinsoor.
Waa gartay marka weerarka ma adinkaa qaaday mise kooxda Al-Shabaab ayagaa weerarka soo qaaday?
Weerarka anagaa qaadnay, ciidamada degmada joog ayaa weerarka qaadeen.
Waa gartay marka manoo xaqiiji kartaa marka inta la ogyahay khasaaraha dhinaciina soo gaaray iyo khasaaraha dhinaca kooxda Al-Shabaab soo gaaray?
Anaga wax dhibaatina soo gaaray ma laha. Waxa dhibaatina soo gaaray hadda anaga aan soo gaaray xaggeena ma jira, laakiin ayaga waxa hadda anaga caddeyn karnaa 19 qof in ka dhimatay, 14 kalena dhaawac ku yihiin. Midkooda anaga oo kor istaagnay oo soo qaaday wayna waxa kasoo kala soo qaadnay ninka heystay soonaha laga xukumo gobolka Baay, ciidamada heystay Abu Xuweeda aldahay magaalada Diinsoor ayaa keenay, iyo kii asi la jiray laba qof ayaan kasoo wadnay degmada Diinsoor ayaa keenay.
Hadda marka xaaladdu waa sidee degmada Diinsoor iyo deegaanada hoos yimaadeen weerarka aad ku qaadeen?
Xaaladdeena waa anaga waa boqol dadka nabadgiidka aan jabti gaartay meelihii oo tuuliyaalkii dhan waa ka carareen, si fiican ayaa guulo fiican ugu soo hoyanay.
Yaa gacanta ku haya marka meelaha weerarka ku qaadeen ma kasoo laabateen mise ciidamada weli meesha ayay ku sugan yihiin?
Ciidamada weli meesha ku sugan yihiin, weli waa laga raadjoogaa.
Dhinaca kale, taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Odowa Yuusuf Raage oo isna la hadlayay qaar ka mid ah warbaahinta magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay howlgallo ka fuliyeen ciidamada milatariga deegaano ka tirsan gobolka Baay. Wuxuu sidoo kale muujiyey in howlgallada ay ka fuliyeen duleedka degmada Diinsoor islamarkaana ay ku dileen in ka badan 15 ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab. Dhinaca kooxda Al-Shabaab ayaan wax waran laga haynin oo ku aadan dagaalada ka dhacay duleedka degmada Diinsoor ee gobolka Baay oo ciidamada dowladda ay guulaha ka sheeganayaan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.